kusima banange ngekwanga bwempereza nemwenda kokwagala ba mama ne batata mwenna nabato nemwereza mufisa nobute okuguba kubengendo kala umbera muli azamanyi mukifo kyokwebaza neneyitira kutwe ne unyange enkola ya mama abatoto abanga tuvutya benku ng'oluba okusuula wali ensekese ng'akkirira olusukwadda n'omunyala mbu gwe gubudabuda ensingo gwe gwebaza era bwatyo n'abandagaza okuva ensiima y'ekikegamba kikuddiza guba mweyo yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyojja mu biro mwabeera tuwoza ebbanja gyataayanikanku okututuma mu bibira kali n'ensiima y'ekikanga ekyo wabeera muno omwebazangako n'alambulula ekitiibwa ky'oluku bwatyo mbu lwe lubobeze yannyinimu mbaagadde ennyo mumanye enjawulo enfumba omuli anti yajawulawo kubanga nange enjawula agaya ekimomozo n'abaswankula n'amafumbiro bwe kuba kimuni bwewuwowa nti okubuna ebyalo awo n'omuyisa ayawula ebyebbabe yadde talingiza mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwomo n'ebitatuse kikindaga ensobi ezange ewatanajja n'enseesaamu mbeera mbalirira obudde bumweresa okubakubanga engendo nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka ebigambo by'ekikanga kino mu matu gaawulira mbyatuza buvumu sikyabalwa mu bataayadde nga weewaawo sinnatuulula n'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza byatudde mbisimbako amannyo temugayita amasenekera adamu ekyamugobye edeni yali munnewe bwe baali batesa gwali musota mukemamu tabungeera bwe tujja tubisoma esitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere obukyayi ne bujja buva ngaawo ne gye buli eno kyankomeredde abazze batuva ku maaso ebiseera ebisinga ziitwa nnyimbe kuwa olukonvuba owatanya yadde nga wagendera owadawadako naye wekibwatukira atiisa erabyo ebikangawo ebitwetoolodde bannaffe ne tubawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitale nnyo mbadde nga muto baluli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala 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 nseko baana bange za njawulo ezisinga baziyita mabika nsisaamu weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga webazangako ku mukama ne wegiba emyaka nga gibalwa ku ngalo olaba bagitukiza balumwa mbu lwaki gyabwe tugikunukkiriza o omuntu ng'oyo ekyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 thank you. chetulanga chanja uro kubanga na febe chujia tutesa kale nono tamanya munange ntio kanya na bamite mamigumba miuru egita balirira zade ya dena bobali nirio weli disigara netu nzikiranga tutio mwaga birozo vya vyo vera ebya ongo vyeti vye wange vyo nziro kunera visa katonda manange ndi fando cha era neka nze vya ntuseko era kwe kulwanga okulabika mera bana ine rwana rwana ko nsite gende ke karuba nze nalinga ngera gera nyiriza mbiwero bikwasa kutama sibipya bibi tusetulira omuntu namaliro solotyo pampe nokuunga ungira ungira mbituka muli baddembe muli namanyi na yama yote seruka mawago nebali tiginya kugamwe nomuliro jera kubambe njabusika mwana gukute nkunga ebintu bino gye bimpa matukira nebijja bimbuze mbibya n'okwerwana ko ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi ogw'ekitale nnyo banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi o katonda ow'obuyinza ono kumwebaza paka okuva mu nsi abatakiriza gye bazenga bava nkunga emiwazi gibasombodde mwebale kulwana bannange nyini ggulu abannyongerere nnyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mwanyo bino bannaffe abakugu bafunvubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya oba okusindana naye yadde omuntu omu nekiraka bwera ntyo neviira bukunja masaba mugende munyinyulire mu maanyi obwana bwange ani alidduukirira sibantu banone kanze bufumu myeyo bwe balina nawe bazule mwenjawulo bonna be twawuliza kubituteganyiza ne mbyafaayo jjukira Yesu Kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye baazimwambula era abo ne bamubambako mikyo kwemuukirana kwona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensi esinze kitaawe nze munda ya nnyabo soomu nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange runo ate nange mumala kungattanga mimwa Lumurinda gol lagaromu tavasanja Enkweyege bwerwe ogoma Mavikansa mge mwentu kirenseno Rwegari buraka alirumirisa Simbanga kona msungu buti Abampagira msonyo enyo Ote rwandi bolu imba luno Rwandi bafukire shiramu shendeka Banja baziba imbanga batine Munga itemie kejo java shakaze Oku kakana mujo kuzika na watana Kutukira dala 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 Kuba kwe kusima kwa mukama Echise chingi benchi kore de Muzibu nemba ngendo goyenga Buli uenzi ranze na njini mfu Uruvele na ni mkwa tanga Wa unyanga unohuro nige magoba ge mungwanyiza Nsabubu inza kwa mukama Jemu vijabu vampere kerele ingako Tulibazibu banange na watu suze mpewa watu zunga na nensi Bafunaka deli omuma bempono kunyuma vea galiko Neweta bambiko sevyo webizu nze mikozi jitusanye o Atete mwandi wademwe kalora bienjo kase usiru wazo Zichitone change tekulibanya sachisuhu zansimbi kuwenja magoba Era tekitaraga wentura nichirinta gisauru wawu kutema gana na te Nachimanja wale yoleka ya linja nukula jibachi mpora Haba kuchuma na bafuga nisebi yawe Babo na bumu banyumirwe nyo Mujia kumfunanga mutyo uliomu mchitinga wachitegete Mweke ngerenga mutyo vinadira jetuli wenzikira Novu malirifu wanafe njibabucho kutwera visa katonda Sewa kisandwa di kunga terimbi kabange mbabideko Chandiva neche ucha Chevive bia mire